Alright.
You can love me now. Don't love me later. Siku nikifa ulete flower kuja nizika. What do you waiting for? Please love me now. Sipande na ndege toka mbali, sitaki machozi. Kama umeni miss, ukitaka kunikiss. Kama mekuuzi unisame, now. What are you waiting for? Please love me now. What are you waiting for? Please love me now.
Si unakumbuka kule tumetoka, milima na mabonde minwe tulivyovuka. Hatukuogopa, hatukutetereka. Milima na mabonde minwe tulivuka. Come on, I need this. Ukitaka kunisnitch. Kama umegeuka nyoka usiteteme malaika. Why are you waiting for? Please let me know. Why are you waiting for? Please let me know. Why are you waiting for? Please let me know. Why are you waiting for? Please let me know.
Na kama mependeza nisifie, nimeumbwa kwa mfano wa Mola. Mungu apenda sifa. Why are you waiting for? Please love me now. Why are you waiting for? Please love me now.